covid 19 aftabitay seexda ka ay dhalaan malaay tacabi makataasa aftabitay sayku idinuc kaana malaay tacabi kata samhinna maykado ilabha ka ay dhalaay tacabi kata sahenihan saameh katu ku yahka kiyanahin oyti magaytimna covid 19 aftabitay bagutle hinna maykado arisatan itan sayu miimi kinni aftabu hana may digale henihan caafiyad lukuy nagay gaxoon hooy kubra marahay deemi ki gitakatayna kinni aftabu beetana tanu duruu sinni dhaylo edda xarisan taha ka sabab ka du kuy kixintoonu tanin maratay tabisana mihsami daggosan is dhaxaris isibu dhamarada xaris aftabu hays.